nilichoomba, amejibu tapo. Nilichoomba, amejibu tapo. Hey, tapo, 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 tapo. Night in a pato, pato.
Kidi,
pato.
I never know, I never know. Atakuja leo how tomorrow. But I know, I know. Baraka zake hazina kasoro. Aki bless, no man can curse. No man can curse. Aki bless, hakuna wakuribas. Hakuna wakuribas. Niliomba baskeli, akanipa gari. Niliomba kibarua, akanipa kasi. Niliomba kuamka, akanipandisha ngazi. Niliomba kuwa, akanifanya mzazi. Mipango yake kwangu, kwangu. Ni zaidi ya mawazo yangu, yangu. Aki bless, no man can curse. No man can curse. Aki bless, hakuna wakuribasi. Hakuna wakuribasi.
Nilichoomba, amejibu tapo. Nilichoomba, amejibu tapo. Itapo, tapo, tapo.
Kikamu una overtake. Baraka zake siyo fake. Bora uzi ngoje una test, yeah. Ata time out check yako kazi. We ngoja utaona wazi wazi. Ata kama kupandishe ngazi, ah, shetani ya fure kama ndazi.
Kwa keni ndio na amina, amina. Aki kama na mimina, mimina, ah, mipango yake kwangu, kwangu. Ni zaidi ya mawazo ya.
No man can curse. No man. Aki bless, hakuna wakuribas.